timba timba timbe ngono jeng ne tim ni ngono timba timba timbe malongo jeng ne tim ni malongo bedu to kata rach mi timo debe chole chengi ko bedu to kata rach mi timo debe chole chengi ko timba timba timbe ngono jeng ne tim ni ngono timba timba timbe malongo jeng ne tim ni malongo bedu to kata rach mi timo debe chole chengi ko bedu to kata rach mi timo debe chole chengi ko karango mi kedo ne epini ka okingeyo Yesu maruodhi karango mi kedo ne epini ka okwangeyo Yesu maruodhi timba timba timbe ngono Yesu ongeyo maruodhi neno singonwani odhilo sonwa kardakno musiko nyaka chieng' karango mi kedo ne epini ka okingeyo Yesu maruodhi karango mi kedo ne epini ka okwangeyo Yesu maruodhi timba timba timbe ngono Yesu ongeyo maruodhi neno singonwani odhilo sonwa kardakno musiko nyaka
Sono cardiac no, così cognac a cielo.